ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani e oɗo saha sakiki mawɗo Ousmane Dicko wartani en kabaruji gonɗi ɗoɗo ƴiwde men zone la presse labbe makko Seydou Mbo wonani en to ɓoggui janɗe to. Hono nanggunoɓe consulat Mali le gallure pare nde joppiti kawral waɗino hakkunde gouvernement e hollitiɓe mettimu en dow toɓɓe dartaɗe ɗe. Kabaru hono larwadade paale ɗe fuu fuɗɗaɗi fa hande to gawa to sema dakuɗo ɓadagal gallure nde wi so jogole heɓanaka kabaru o fuu haɓatoɓe muɗum birfoto yarde guidal. Laamiɓe toon ka mbi gaɗan ko mbawi fuu fa golle makko o fuɗɗa e wi gouverneur o noon sema wala feyi les régions gawa o. Kabaru kan 2017 hono jinganoɓe ballon Mali jaɓanaɗi hono suɓagol ekkintinowo o ɓe mbi hono Adama Diarran Traoré e latoɓe woɓɓe ku cuɓɓaka. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla mawɗon e heɗade studio tamani. Kawral waɗi hakkude gouvernement e hollitinoɓe mettimu en se nangi consulat Mali le gallure pari nde yo toɓɓe sappo e jetti palino hakkunde baale joole en Mali le France e Europe kañum e collectif main propre fawarde eɓe gala talkiɓe ɓe jafinanama hono heɓugol passeport ngal kawral ciñinagal yesso UC ana e sifa hono jutura mawka keɓaka bangal ngal ɗo kawral. Nanno kanko Ansuman Sissoko keƴaɗo haala mabɓe wonko haalde Issa Fakaba Sissoko keɗɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en.
Laamoɓe jaaɓi wiide ƴeewe yello hono ɗereji amen ɗi kaani ƴewtirede ko yaawi. Min pamri dow hendu wiide fe sa wala carte ni na aɗa wawi heɓude passeport, saabi de ɗati ɗiɓe jaltino arande ɗi an hollita wiide sa wala cartal ninagal fa wawa heɓude passeport. Yimɓele hewɓe a tawan an darta cartal ninagal ɓe ɓooyan ɓe keɓay ɗum ɓe gaɗan balɗena yimɓele woɓɓe du gaɗan jonte kaña fa ko yata lebbi taweɓe keɓa cartal mabɓe ngal ɓe dartata ngal. Wattu joni min e consulat eɓe min pamri wiide ƴeewe yello hono ɗereji ɗi kani nangguirede ko yaawi so talatare so alal bare nde tawa fuu tawe nde joƴƴinɗa cartal maɗa fuu aɗa wawi heɓude passeport, saabi de jama o a tawan wattuji ɗiɓe goni e muɗum ɗi iɗi ɓilli sanne ɓe keɓata wakkati fuu yaade ley ɗeɗo nokkule. Min ƴeewan du yello hon laamu han teɓiraji ɗiɗo golleji.
Ley laamu kayi o no hono sakiraɓe yiɓɓe joola en fuu jetti ngal ɗo kawral hakkude gouvernement on e hollitinɓe mettimi en. Yo yimɓe laamu toon o ɓuri fuu heewde e joola en wonɓe ley leñol ɗum woni le lefol Europe ngol. Ley hitaande 2016 ndeno ɓe gaddi hono ko ɓuri millionji temettati euro ley jande e cellal. Nenno collectif dartannoɓe kayi ɗum ɓe du ana gondi e ɓillude gouvernement fa haala ko woni gonga e ley ko Mali signini hakkude muɗe e Union Européenne ko ɓe gaɗa hono jonde kikiɗe hande kayi to fa ɓe keɓa koɓe dartata ko. Kanko madame Sar Fatmata Konate goto e daraniɗo wonko haalde Issa Fakaba Sissoko keɗɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en.
Minen yimɓele gomɓe ley kayiɓe ɓe yimɓele dowɓe ɓurata fuu nafude wattu joni wala fuu komin mbawi gollude ley hen sowona min ƴeewan yello hono min kani fabirade ɓeɗo yimɓele no golleji muɗum en gorri. Wattu joni min landoto laamoɓe ƴeew yello hono ɓe kani heɓirta ɗiɗo golleji hakkillaji lobbi dow hen. Min pama du yello ɓe ciññini wiide wattu joni yimɓele gomɓe joola ɓe gala kayitaji ɗi yello birfititona birfitittako. Laamo laɓɓinono ɗiɗo golleji gorri fati ɓe keddoɓe mbiya tan kamɓe ɓe ciññinayi ɗum miɗen kaja famde ɗum, saabi de wattu fuu no malinkoɓɓe dibbirte iwde ley leyɗi ele goɗɗe ɗeno iɗum yanni sanne laamu an hani darade darde muɗum. Min ƴeewa yello hono ɓeɗo yimɓele kani ɓillirede yello mbaylita attabiyaji mabɓe.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde be mala men Facebook na Twitter do studio tamani. Kabaru hono larwadade paale ɗe fuɗɗade fa hande to gawato nde golle muɗum hasindina nde guɓe ciñiɗe kawral ngal hono CPA mbi jaɓali se gaɗaka e golle o. Hooreɓe sema noon mbi se ko fali ko heɓanaka jogola tan ɓe natta hono haɓatoɓe mabɓe kidal saabe ɓe mbawa heddade e dakude caggal gallure gawa nde. Kanko Mohamedou Oulou Sidati gonɗo e sema wonko haaldi e Adama Amadou Haydara keɗɗana ko Mamadou Sam Seku faccitani e hen.
Soɓe dawrani no makko o wawata waɗede nder gallure nde ne mila wiide laamu o jeyiñiŋede nden yo wajibi amen mo fuf warta ɗo wonno ɗo. Laamu Mali o woni joguiɗo kala dabaruji ndenagu piyaɗi nder gallure gawa nde. Min juppi kabaru ndenagu o no wori ni yalla golleji makko ɗi ana keeɓa lawol ka min paami wiide gouvernement o anniyaki humtande ɗum hoore nden o kikiɗa ko o min puɗɗano wartude ɗo min gonno ɗo pa soɓe pelliti hinade kabaru muɗum no hanniri.
hono laamiɓe ton ɓe kam mbi gaɗan ko mbawi fuu fa ɓe golle makko o fuɗɗa e wi gouverneur ga o no wonɓe e sema gala les région makko o saabu wonɓe ton ɓe gana andanaɓe heedi laamunkoɓe bamakoɓe kanko Seydou Traoré gouverneur région ga o wonko haaldi e Adama Amadou Haydara keɗɗeno ko Mamadou Sama Seku faccitani e hen
banggal lam o kay kasidena e fof fumtanama hoore so kaake gollirɗi so golloɓe nden rafi anñaka haala mum wala ɗo ana hani neɗɗo nodda e hoore mum jiddal anda ko hani dawrude yalla golleji gawɗi ana keɓa lawol min woni kalfinaɗo kabar muɗum ɗo enne joni ɗum watta lawol jeegoɓol miɗo hornano golleji makko ɗi puɗɗirta kaɗi keɓali lawol batta yimɓele simaɓe garali gonɓe gaɓɓe eɓe yimɓele bamakoɓe gadda fe dande wotere
nden CPA ka andini joƴƴine yuɓɓe inɗe haɓatoɓe muɗum kikiɗe keñen hoore muɗum noon kolliti yo hokkude hono ɗum ɗuɓe haɓatoɓe maɓɓe ɓe ɗum ɓamede maɓɓe tan waddata faltade heedode nde nde mali domta gabon ñande sappo e nayyi lewru janvier ndu batte kan 2017 nde yoga e jinganoɓe latoɓe ɓe jaɓanali hono ɓe ekkintinoɓe suɓiɓe ɓe mbi Adama Diarra Traoré wala fay e yuɓɓo hono kanko Alain Jures ngo nenno yoga do wi ngol suɓogol ana e farrati fa fuu e kafuɗ e dow dabare hono tan tawete keɓat muɗum nden no kanko Samba Doumbia lannodiri du e Moussa Boly goote e dunke journaliste kabaru hono har calɗi keɗɗenne ko Oumar Waygalo faccitani e hen
Adama Diarra Traoré ilo fuɗɗo feyle championnat Mali ɗum waɗi somin mbimiɗen jeeli wattu juno ƴeyel hono Adama ñankañe Diaƴe Sama Seku kaani wattirede e yuɓɓo inɗe hono yimɓele kanɓe fiide ɓe saabi de kanko ekkintino guɓal ngal ko warno arande ko holliti wiide ƴeweyel hono sukaɓe famarɓe kaani lomtirde mawɓe ɓe ƴeweyel hono ɓeɗo sukaɓe kaani lalinirade coupe du monde hitande 2018 kañe e yambereji goɗɗi kase garoji wadde wattu jonomi wiyan joɗɗen keɗa ɗemo ƴeweno ɗiɗo golleji gori en paman so golleji makko ɗi peewina peeway wiide ko ɗum wawi wadde wattu jono neɗɗo wawa jabade no ɗum worrino saabi de yimɓele hono cuɓaɓe arande ɓe yoɓe yimɓele noga e jeegoyom noon ɓeɗo yimɓele mbiɗo hooliɓe wattu joni o miɗo milo soni kanko ekkintinowo o golli golleji makko ɗi faɓe ɗi peewi fanɗi fuu mali yahan
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sen garti e kabaruji région ngaji meden keɓen famata hono bandiji jogiɗi kaɓorɗe caami e dow wuuro karsani keña ɗo hakkuno muɗum e duwansa yo kiloji capanɗe joyyi e joyyi yo ley galle amiri wuuro ngo ɓe janti soɓe uditi yiite fewde e neɗɗo goto mo jaaɓe nangui ka noon balɗe muɗum ana yesso yontere ƴaɓɓinode nde no ɗi bandiji kollikinike toon ka murtede yimɓe fewde maɓɓe waddanino goto e maɓɓe du heddade hen hono kasara lawol ndu waɗi barmuɓe joyon keña sirakola ɗo hakkude muɗum e laamɗu e gallure kulukuro nde yo kiloji capanɗe jeegom donnannoɗo camion goto jinnoɗo du ƴaɓɓade goɗɗo hawri e kar garannoɗo nenno barmu ɓeeka ana e juuɗe lobbe pompiyen ɓe luumo dehale bugunje 1 kañi e 2 le commune gawo hormitama keña e wi maire toon ngo faaba toon no yimɓe toon du heɓude guure no yaafiri rewɓe toon du kinnotono jaaguji mumen cewɗi to Kucala to kanko Oumar Dambele o joɗiki e dow salli maire Kucala o nenno o holliti du yo golle waddimo omo darda du kanko maire kesso o mo darda yimɓe toon fuu dokkodiri jiiɗa fa keɓa noɗu ƴeeira hono suka jokolle mo duuɓi noga ene wartike keña leydi hande Dar Salam ley Ségou yo laaɓi o wartori dow hono wañude yaage saabe caabu caabule makko jambike mo yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi min jaganino on kedde heeɗade yewtere ma ana yesso yen tawde jango